murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri website radio yacu voa.com mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri kaya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, nanone nongera kwisegura ku bakunzi bacyo cyangwa abandi bashaka kugira icyo bakivugamo ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mubimenyereye kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa bashaka kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga ni urwanyu, washaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni yayindi, ni radio yacu @gmail.com. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ifungwa ry'insengero ni imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya COVID-19 ubwo cyakwiraga hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Icyo gihe hatanzwe amabwiriza ko abantu badasubira guteranira mu nsengero nk'uko byari bisanzwe cyangwa ngo bagire ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bakoreramo. Mu minsi mike yakurikiye, bamwe mu bayobozi b'insengero bagiye bashakisha uburyo bwo gukomeza kugera ku bo bayoboye, ababishoboye bakifashisha ikoranabuhanga mu gutanga ubutumwa ku babakurikiye. Byahinduye byinshi mu mikorere y'insengero, bimwe ku buryo bw'igihe kigufi ariko ibindi bishobora kuzaba iby'igihe kirambye. Muri iki gihe u Rwanda ruragenda rudohora kuri zimwe mu ngamba zikomeye rwari rwafashe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Muri uko kudohora harimo no kwemerera insengero kongera gufungura imiryango nk'uko biherutse kwemerwa n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana. Bizatangira ryari? Bizakorwa bite? Hazakurikizwa iki? Mu buhe buryo? Ibi bibazo n'ibindi nkabyo nicyo byatumye muri Sanga y'uyu munsi ibatumiriza Pastor Joel Sengoga kugira ngo tubiganireho. Pastor Joel Sengoga ni umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Ari mu buyobozi bw'ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda kandi akaba umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini, amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Gusa muri iki kiganiro turavugana nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda wagize uruhare mu gusaba ko insengero nazo zifungurwa no gutegura uko byagenda muri iki gihe igihugu gihanganye n'ikiza cya COVID-19. Pastor Joel Sengoga, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Reka ntangire nkubaza uko byakugendekeye nk'umushumba w'urusengero wumvise ko ikiza cya COVID-19 cyageze mu Rwanda, ko abo wayoboraga mu nsengero mutazongera guterana kubera ko hahise hafatwa amabwiriza yo gufunga insengero mu rwego rwo kwirinda.
Icyorezo gitangiye habaye inama, tuhamagarwa n'inzego tujyana inama n'abayobozi ba Riki. Bodi ya Riki yasabye guhura na minisiteri zifite coordination ya COVID mu nshingano. Nzi ko igihugu cyo cyari cyatangiye kwitegura mbere y'uko tubona umurwayi wa mbere. ariko umurwayi wa mbere abonetse abaye ingamba z'ihutirwa stopod yariki ihura na minisitiri wa sante n'uwa cyangwa w'ubuzima na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umuyobozi wa RGB Rwanda Governance Board cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere batubwira nyine icyo cyorezo banatubwira ingamba izo zitafashe kugira ngo twirinde ko yaspredinga n'ukuntu yandura vuba byihuta cyane n'ingamba igihugu kitagiye gufata bakimenyesha yuko mu ngamba zizafatwa hari guhagarika public gathering ari amashuri ari amakwe ari izindi nama zabo za leta kandi z'abandi bantu public gatherings amahuriro manini niyo yabanje guhagarikwa turabimenyeshwa ariko nyine kubera ko byaje kubagaho ntabwo hari umwanya uhagije wo gutegura kubwira abakirisitu uko bigiye kugenda nangwa abayoboke b'amadini n'amatorero byabaye ngombwa gukoresha media houses ibitangazamakuru amateleviziyo amaradiyo social media kubera yuko nyine twarabibonaga ko ari emergency ari ikintu kiza kandi tugomba guprotectinga abantu so byabaye ari ibintu bitunguranye nta nubwo byari byose no kugira ngo wumve sentiment z'abakirisitu kuko cyaje nk'uko cyaje ku isi hose giteye ubwoba ari ukuntu imvugo yakigaragaza nk'ikintu giteye ubwoba cyane kandi koko birumvikana cyari kije bushya somebody knew what to expect cyane cyane ko bakubwiraga yuko na karakita ya y'icyorezo zitaraba well defined abashakashatsi barimo kwiga ibyaba byiza ari ukwirinda cyane bitera izanye iyo ngubi izana n'ubwoba mu bantu ariko noneho binasaba inzego zifite uburenganzira ko zifata ibyemezo byihute kugira ngo biramire abaturage
nuko icyiza rero kiba kiraje ubundi abari kumwe mu rusengero baba bameze nk'umuryango byaba kwicarana byaba kuramukanya byaba gusengerana rimwe na rimwe umuntu afashe ku wundi byaba ubundi buryo bwose bw'ubusabane ibyo byose biba bigize bitya birahagaze
yego u Rwanda ruri mu bihugu byafashe dore because preventive measures cyangwa niba uburyo bukakaye bwo kwirinda nkeka ko byaduhaye n'umusaruro kuko byatumye imibare y'abapfa itaba myinshi bituma n'ubwandu butihuta nk'uko byakabaye kandi n'abanyarwanda naturali n'abantu bari compliance ku mategeko measures zari drastic icyumweru kimwe cyakurikiyeho after n'imipaka yarafunzwe n'ibindi bintu byose birahagarara hasigara gusa services ziri isenso nka kujya kwa muganga tujya guhaha nabwo kujya guhaha abantu bahanaga intera mu mihanda ntabwo abantu bagenda kuko biboneye bahahiraga muri karitsiye murimo kugira ngo ugende wasabaga ikibari onulayini batakwemerera kumuvinga nabwo wagaragaza impamvu zifatika zituma umuntu avamo akajya ahandi so abakirisitu kubera ko n'ubundi ni nabo benegihugu babyumvaga muri wezi nyinshi isoko yonyine ntabwo yari urusengero ibabwira ibibazo dufite ko ni abaturage b'igihugu babikirwaga mu bundi buryo n'abandi baturage bose barimo kubibwirwamo ngo ndavuga abayoboke b'amatorero n'amadini so ntabwo byatinze ko bumva hakoreshejwe mobile practice cyangwa imizindaro bakagenda babwira abantu muri karitsiye hakoreshejwe mu buryo bwinshi cyane ibiganiro ku maradiyo na televiziyo no kujya gutanga ikiganiro waba ufite pasi hakoreshejwe niba batwite utudege tutagira umushoferi bwa indege zitagira umushoferi ariko ni utudege ni dutohoye tubwira abantu awareness campaign yabaye vuba kandi effective ubwo nyine wumva nyine ko lockdown yari yatangiye abakristo bagiye babimenya batangira kumva impamvu ntago mpamya ko byabashabuje urumva ntibikuraho iyo nigi n'ubukene bwo mu mutima ariko bumvaga ari impamvu on the whole wabonaga babyakiriye neza.
Tuve ku bakristo tuze kuri mwebwe abashumba, umaze kunsobanurira uko byagenze ukuntu ingamba zafashwe nuko guhagarika amateraniro byabaye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, ariko wowe nk'umushumba ubonye ko amateraniro ahagaze utazongera guterana nabo warusanzwe uyoboye, utazongera kubasengera mu buryo umuntu yegereye undi cyangwa amukozeho, uburyo mwajyaga muhura butazongera kubaho, wumvise umeze ute muri wowe wabyakiriye ute nk'umushumba?
Byari biremereye cyane twagombaga gushakisha uburyo bwo kuguma in touch n'umukumbi cyangwa block kuko byari biremereye. Urumva banawunsingaga bakavuga bati uyu munsi yenda hari abandi babonetseho uburwayi, muzi niba ari umwe mu bo uyoboye kuko hari confidentiality igendana n'icyorezo kugira ngo mu rwego rwo kurwanya stigmatization namenya ngo ninde wumvaga niba ari umuvandimwe niba ari umuntu mwasenganaga. Byaratwemereye cyane. Ubundi iyo habaye panic nk'iyo ngiyo abantu bakeneye ubutumwa bw'ibyiringiro, message of hope, wumvaga handi zizi bitayita amaboko asa nkaho aboshye udafite kugera ku bantu. Ubundi iyo hateye ikiza nk'icyo abantu baba bakeneye ihumure n'ubutumwa bw'ibyiringiro, ariko nyine ahandi bibayatayita wumvaga nebita ntabwo byari byoroshye nk'umushumba. Ariko twahise dutekereza uburyo kudivayizinga uburyo bwo kugera ku bantu tutari tunafitiye nini zirebye mu buryo bw'ibikoresho, dushaka gutangira gukora online sevisi kugira ngo ubutumwa bw'ihumure, ariko urabizi ibihugu byacu ntibirageraho buri muntu wese aba afite interineti, dutangira kohereza mesejezi kuri WhatsApp zo guhumuriza abantu no gufata umwanya nibura once a month ugafata ugahamagara abantu umwe ku wundi, ugenda uhamagara abantu bahumuriza. Ese ntabwo icyo kinyaga cyabagezeho, umeze mute, muhumure nta mvura idahita. Ariko byari state of panic and anxiety, ariko noneho na expense of nabuziga muri Kinyarwanda, ariko nko kumva umuntu asa nkaho ari limited expense of insufficiency, kumva ko abantu umukumbi waterwa n'ushobora gutabara. Kingendera ngo njyenyine ndibwira ko no kubashumba bose ariko byari bamezeho kukumva abantu batewe ariko utabona uko utabara nk'umfungiranye mu buryo bwo kuba utabona uko bageza b'igihumure, ariko atari uko twumva bidakwiye, ariko ari ukumva yuko iyo sense of insufficiency inadequate kumva umuntu kugira ngo ugaruke ukaba umuntu nyine ukatanga icyo wakora no gutenga kwiringira Imana.
Mugomba kuba byaraninjiye muri gahunda zanyu za buri munsi zigahinduka ku buryo mufata umwanya, sinshaka kuvuga ko n'ubundi mbere mutabikoraga, ariko bikaba nk'aho amasaha usanga muri nko kuri telefoni mugerageza kugira ngo muzibe icyo cyuho wavugaga cyo kumva ko ugira kugarukira
cyane rwose. Hari mu buryo bubiri navuga uburyo butatu, hari ubwo bwa telefoni bwo kuricinga abantu kugira ngo wabumurize, noneho byagize na economic impact bamwe mu bakristu babaga ari banyakatizi baba hari uko bakoze none imirimo yose irahagaze. Kumva ko hari imiryango gushaka kumenya ko nta miryango yaraye utariyo wabaguzi kuri vulnerable igwa muri iyo kategori, hari ukubahamagara aho dushoboye ukabohereza ifaranga kuri telefoni bagahaha, hari ukubahumuriza. Twamaraga umwanya munini cyane muri ibyo biganiro, aho tubonye amahirwe tutaba nyine itibari pasi kugira ngo uje kuri ndagiye ndayumva na benshi mu komeze guhumuriza ibindi bintu twabimaze mu gutenga tugahamagara n'abandi basumba ugahuza umutima tukumvikana amasaha yo gutengera abantu no gutengera igihugu no gutengera abaganga barimo gushyira ubuzima bwabo mu kanga batita kuri abo bagaragayeho ubwandu igihe kinini cyabaga mu gusenga no kuvugisha abantu kugira ngo tugerageze gusprediinga iryo humure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko noneho no kwambaza imana ishobora no kugera aho twebwe tutageze.
Wowe nk'umushumba w'urusengero wari ukenewe cyane muri icyo gihe kubera ibintu byagiye bihinduka ikiza kikimara kuhagera, ukaba n'umukuru w'umuryango ufite abantu umuryango wagukunze mu rugo ugushaka ugukeneye, washoboye ute gusaranganya uwo mwanya ubwo ntiharimo ababihombeyemo?
Umuryango wanjye wambonye navuga ku buryo burenze uko wambonaga kuko lockdown yo yarabyoroheje. Iyo nabaganwawe mu buryo bwa komunikasiyo kuvugana n'abantu amasaha menshi gusohoka na rimwe na rimwe ngiye gutanga ibiganiro ariko nibura abana banjye ubundi bavaga mu rugo bagiye ku ishuri bakagenda bakava mu rugo saa 12 n'igice bakagaruka saa 11 bananiwe boga barya bakora homework ku bayifite baruhuka kugira ngo baze kongera kubyuka kare nabiyo stress ntiyari ihari bari bafite umwanya wose akanya kose twaprofitaga twatangiraga ku manywa mu gitondo ku manywa na nijoro twagiraga umwanya wo gusengana nk'umuryango nubwo hari ako kazi kose kubera ko nagakoreraga mu rugo kandi kabaga gafite ibihe hari n'umwanya w'umuryango rwose banki yabaye nziza ngira ngo n'umuryango wanjye wishimiye twamaranye ari abana bari mu rugo nanjye nabaga mpari igihe cyose umugore wanjye ni uko kandi bisa nkaho mbese komplikasi ntabwo yabaye ihambaye mu by'ukuri hagati y'umuryango n'abangeneye abangeneye nanagira ngo mubwire yuko hagati muri covid ari bw'ikigo cy'ishuri ryabo kiyemeze gukomereza gahunda mu ngo nashoboye no guba mukurinda ko urumva rero ntabwo bigoye ntabwo byangoye cyane komplikasi ntabwo yari byaje.
Pasteur Sengoga, turasa nkaho turimo kuvuga bimwe muri ibyo mu buryo bw'impitagihe kandi koko ni nabyo, dore ko ibyo byose byabaye ikiza kigitangira, ubu kiracyahari ariko ingamba zo kugikumira ziragenda zidohoka hakurikijwe uko abayobozi babibona, wenda ibyo turaza kubigarukaho mu kanya, ariko wari uvuze ingaruka cyageze mu rwego rw'ubukungu, izo ngaruka ziragaragara mu bo muyoboye?
Ziragaragara wenda sibyo waba anekipati wo kuvuga ibipimo uko ibipimo bihagaze mu gihugu ariko ziri evidenti urumva niba inzego z'ubukerarugendo zarahagaze ibibuga by'indege bidakora n'imipaka yewe na imposti z'ibindi naho bagiriye lifting ya some of the opening up ya some of the economic activities imipaka n'urujya n'uruza ruracyari limitedi abantu nibaza baza abarwayi bose abenshi nka 80% by'ababoneka nk'abarwayi bacya mu gihugu n'ababa bavuye muri ibyo bihugu izo rero izo konsitenti zo ku mipaka zituma nyine na furo nk'uko yari imeze mbere itaragaruka zo ingaruka z'ubukungu ziracyahari ibyo bigo byose ariko byari bifite abakozi bahagaze amashuri abarimu ntibakigisha amahoteli abarimu ntibigishaga ibindi bigo byose bitakoraga byahagaze n'ingaruka z'ibyo ngibyo urebye ibintu byakoraga byari ibitaro amasizi n'amasoko atuzi ibyo ibindi byose rero ntabwo biragaruka muri normal life nubwo habaye open up ariko babona bitaragaruka mu buzima nubwo byarimo mbere y'iki byagize n'ingaruka ku bukungu no ku matorero ubwabyo urumva iyo abantu badaterana ntibanatura ntabwo turagira yenda abakristo bageze ku rwego rwo gukomeza kubigira ngo uwo muco niya matira ni atawai kukumeza kutanga maturu so chances are very tough and economical as well wendafuga tati ya zari kunandi madini kuhulijo haramu nezi lugo ya garipa wako zini apate nika kontakti kujiza aho chache zonjira mbukoi na kuko na handi na hindi soso zingani turumba wako zwa matore roo yu wa sakora nimi jango ya wali ya mingaruka so hari mungi mbukoi chane vikakai mbuke kuku mkungu kutagenewe kujuku economic open up ya wae mwini kushize rumba awa nyaka bizwaka jezikora awa nwote waka jezikora awa wandi wae wabu na kisewa njaruko wakozo omosi ni huru wakora uomotu kwa rwafu yo na vuzuti hari hariko ni vivuze yuko urupe kuruku mkungu urupati munga wanye jiza mbila zakari jiza fata jizini mitane kwa mbila kuruku waka hariko ni minde kuzitara funguru kwa mashuri amatorero izo urumba zo za reziki kite jiviwa zotu kivu kungu vihari
Nuko rero duse nkabihuta gato tugere ejo bundi inama y'abaministre ibigize icya itangaje ko insengero zemerewe kongera guterana ndagira ngo usangize abumvijwe rya Amerika uko icyo kintu mwacyakiriye mumaze kumva ko mwemerewe kongera guterana ibyo bintu mwabyakiriye mute
twacyakiriye neza cyane kandi n'ibyadutunguye kubera ko byatangijwe n'ibaruwa iki yandikiye minisitiri w'intebe nk'umuhuzabikorwa wa national task force cyangwa government task force ku kibazo cya sida ikaba yuko nk'uko izindi nzego izindi sekitari z'ubuzima bw'igihugu zafunguriwe natwe bakozi barimo kuzifungurira kugaragaza nyine impamvu n'uburemere buziko ariko tunagaragaza yuko natwe kimwe n'abandi baturage dushobora gukomplayinga n'amabwiriza yo kugenderwaho y'inzego z'ubuzima ariko tukongera tugashyira mu birumvikana ntabwo ari nomatek itanzwe the new normal ariko tukumva natwe twayitwaramo nk'uko n'izindi sectors z'ubuzima bw'igihugu zagiye zitwitwaramo so habaye rapid response badusize vuba vuba cyane kwante kwa kutai kwa kujari mnani duke kwa ga tano tariki esano duke atumi vande duke kwa jatana tuduhura nindu mga za governoma wa ministre barimo ministre ministre uke kutiki huku profesor itaka arimo nyakwa ministre wa muri presidente yidike akabamo na minisitiri wa sante honorable Daniel n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB tugira inama tusaba yuko twakwiga uburyo twabaha plani dufite y'uburyo bwo kwirinda uburyo twiteguye ukuntu twagaragaza preparedness yacu kugira ngo umwanzi tufika muri bumwe bikaba byasuzima aho twari tugeze nk'igihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo so dutangira kutagira ahantu dusiga icyuho kureba through ese twatwitegura dute ese ibiki umuntu yagira na checklist niba nakoresha urutonde rw'ibintu twasuzuma ku itorero ryiteguye tugatangira kurikirana impress mbere y'uko badufungurira hanyuma hakazaba ekipe duhuriyemo Rwanda Intelligence Council urwego rwa itandukanye rw'ibishinzwe ibyo bita command post COVID-19 command post decentralized kugeza ku rwego rw'umurenge nigute twakorana nabo tukigenzura tukabona ko ibyo twishyira ko byaturinda biri in place mbere y'uko dukomorerwa bidufashe itwaze hectic exercise gukora mapping yaba insengero ziri hose mu gihugu gushyiraho structures za Rwanda Intelligence Council kugeza ku rwego rw'imirenge. Noneho tukavuga ngo ababikora barahari, taski zizakorwa zabaye outlined n'ababikora barahari, noneho dutangire kwa crawling out open up procedure. So ntabwo ari itariki runaka ivuga ngo uyu munsi nibwo integero zizafungurwa. Cabinet yatanze go ahead ariko subject to inspection. Dufite uruhare ku inspection ibanziriza gufungurwa, hanyuma irimo amabwiriza yose yo tugomba kwirinda nk'uko n'abandi bantu mu zindi sekta z'ubuzima barimo kwirinda, kwambara udupfukamunwa, gushyira abaho gukarabira, guhugura abakorerabushake bazayobora abandi mu buryo bwo kubyitwaramo, kudisinfecting aho tugiye gukorera imbere na nyuma y'amateraniro. Izo ayo mabwiriza yose y'ingenzi gushyira intebe mu buryo busiga intera ya metero imwe n'igice hagati y'umuntu n'undi, kudasangira microphones cyangwa ibitabo dukoresha mu nsengero. All those precautions tukazirebamo n'ibindi byo dusiga, nothing is left to chance. Tukabitegura in case hagize umuntu umwe wanduye, tracking yakorwa gute, abateranye umuntu yamenya abo ari bo. Ibyo byose twabishyize in place. In my hope, in my view, ndatekereza yuko birashoboka ko hari abo inkwato zibari bende n'iki cy'umweru, ariko in my opinion the best niyo zayo inspection zaba zimaze gukora. Kick-off ya mbere yashobora gutangira nko mu cyumweru gitaha, kandi itaha birashoboka ko cyateza iminsi cyane zazaterana.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa amatorero yiteguye ati. Turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kHz, 15,675 na kHz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tukivuga kuri izo ngamba mugenda mufata no kugira ngo murebe ko mwafungura hari ubwitegure buhagije, bigomba kuba ari ibintu bigoye gutekereza ko ushobora gusiga umwanya hagati y'intebe n'indi mu rusengero hose. Ndumva umwanya ushobora kuzaba muke ugereranije n'amabwiriza agomba kubahirizwa. Ahantu abantu bari bamenyereye guhimbaza no kubyina no guca ikibungo, ubu ibyo bintu bizashyirwa mu bikorwa bite? Hariho abazasengera hanze?
Ngira ngo turateganya kugira multiple services, tubabaye guterana cyane no kongera guhurira mu buzima Imana abantu bakayiramya. Izo inconveniences tuzazihanganira, cyane cyane ko abanyarwanda basenga ni nabo bari basanzwe bajya mu maguriro guhaha. Ni exercise bari bamaze kumenyera muri iyi minsi mikeya aho economic open up yabereye tuva muri lockdown bwa mbere. So bamaze gusa n'ababimenyera that new normal, kandi barabizi yuko kubigisha ubundi buryo bwo kugaragariza umuntu ko umukunda mudahoberanye, ushobora gufata ku gipfunzi ukunama, ukamubwira ko ari umukumbuye kuvuga ntibibujijwe ariko tukababwira gukomeza kwirinda kuko wa mugani ntabwo dushaka ko impendereza zakongera kuba intandaro y'uko igihugu cyasubira muri lockdown turabikora mu bushishozi n'ubwitonzi cost of diligence no gukomeza gucigatira togwe twari tugezeho n'ubwo ubwiyongere bw'ubwandu burimo kugenda buzamuka ariko atlist urabona hari masitare urabona igihugu gisa nk'aho kibikontenint aho bava harabahazwi ntabwo turimo kubona spontaneous cases zivute ahantu hatakekwaga ndabona biri contained ukuntu ku buryo turumva dukomeje gushyigikira izo ngamba za militante cyangwa minisiteri y'ubuzima dushobora gukomeza tugatenga new normal ariko nibura uwo mudendezo wo kongera gusubira imbere y'imana abantu bakongera bakawugira ubutabura
butaburi buri warubaye nk'ubivugaho gato ibijyanye n'ingamba mwemeje z'ibyo mugomba kuzubahiriza ariko ndagira ngo duse n'ababigarukaho ku buryo burambuye ni izihe ngingo zigomba kubahirizwa mbere y'uko insengero zifungura abantu bagatangira kuzigana
ikintu cya mbere twemeranyije ni uko nta rusengero rufungura I don't want to even a piece of chance. Rwanda intelligence tugakora n'ibyo genzura na pruvu y'urusengero rwamaze kuzuza ibyo dusabwa ni ibiki rero icya mbere ni uko hagira abayobora abandi babihugurirwa bafasha abandi kubyubahiriza itsinda ry'abakorerabushake abo turabasanganywe ni abakazi bakora asharingi minisitiri mu nsengero zacu nimwo ashaziye
abadiyakoni
abakira abo rero bagahugurwa kugira ngo babanze bametirize uko bari buyobora abandi icya kabiri ni ugushyiraho ahantu ho gukarabira kuri entrance z'insengero ugashyiraho amazi meza n'isabune cyangwa se ababishoboye bagakoresha handi sanitayizazi cyangwa ya za alikore zitwa mikorobe ku ntoki icya gatatu ni uko haba umuntu wandika abaje bamwe barimo gukoresha ikoranabuhanga ku buryo wajenereka na ripoti y'abateranye ku buryo haramutagize uwanduye tracingi yakoroha ikindi turimo gutegura ni ukugena abari buze akaba hari n'ihamagarwa abari buze n'iteraniro iri n'iri kubera ko ntidushaka furadingi y'uko abantu baza bakahuzura tukita ya sosho disitensingi ubwo rero abari buze n'iteraniro bamenyekana mbere abafite ikoranabuhanga rimaze kuba advanced mu nsengero zo mu mujyi barimo gukuyetinga softwares aho umuntu atayiminga apfa aho bidakunze hari nomero yo guhamagara umuntu agahita mu iteraniro ari buzemo ryaba ryuzuye bijyanye na capacity kubera ko turimo kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ya metero imwe niko intebe ziteye iteraniro ryakuzura ukamubwira uti ibyo byuzuye waza mu rya kazi ubwo rero kimwe iyo ngamba ya multiple services hakurikijwe capacity y'abantu bakwakira kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ibyo nibyo turimo gukora ikindi ni disinfecting cyangwa gupuriza imiti guhanagura ndetse na za alcohol intebe ziri bwitabweho n'ahandi hantu hari bukorwa nko mu bwiherero n'ahandi hose ikindi ni udupfukamunwa abantu bose baje bategekwa kuza bambaye agapfukamunwa nta muntu udatakambaye hanyuma iteraniro ryawe mutarya imwe hanyuma mukongera mugahanagura disinfekitingi aho abandi bagiye kwicara twiyemeje rero ko ayo mabwiriza agomba kubahirizwa ndetse n'igipapuro cyo yanditseho kikaba kimanitse ahantu hari visibo kugira ngo na buri muntu wese ukeneye kubireba ibyo ari byo byubahirizwa abisome hanyuma iyo rero ibyo biri in place byubahirijwe abantu baraza bagaterana bambaye timu igenzurira zikabireba ikabibona ko mwabiteguye igatanga uburenganzira mugatangira guterana ukanasabwa yuko habaho supervision ireba yuko ayo mabwiriza azakomeza kubahirizwa icyiza navuga leta yaduhaye umudendezo wa autoregulation kuba ari twebwe tubyigenera twe twabikontrivinze turabibasubiza ababigiri byabo ukuba ari twe twarebye ibyo dushoboye ubwo birumvikana ibintu bimwe nka bigira pati bimwe bizaba biri suspended muri iki gihe ntabwo waba tuzi ukora ku muntu ntabwo wahaza ukora umugati nawe ukawuha undi turimo gushakisha ubutwari dore yuko uburyo bwa self service uburyo bwo gutanga amasakaramentu amwe na holy communion aribwo bwakoreshwa kuba bizaba bibaye suspended cyangwa se yenda going forward turashaka gusaba yuko twakwiga ubundi buryo byakorwa ariko bizaba bibaye suspended amateraniro yandi atari asanzwe yo azwi bwo gupfusha mu bukwe biremewe ariko bigakorwa n'abantu bakeya cyane hagatirwa abantu batarenze 30 mwapfushije kugira ngo mukore ibyo kinotagisi cyangwa se wedding ceremony nabwo kandi hakirindwa direct contact gukoranaho hakubahirizwa amabwiriza nk'uko ategamo nuko bimeze muri make ngira ngo nicyo numva nabivugaho birashoboka ko ntaho ndimo kubisoma ndavuga ibyo mazemo iminsi ndashobora ko ari ibyo naba nibagiwe ariko nibutse nakivuga ndumva iby'ingenzi ari ibyo ngibyo
mwari muvuze kudupfukamunwa ubwo abantu bazajya baza gusenga bazakomeza bambaye udupfukamunwa mu materaniro kurinda bataha nta kuririmba nta
kuririmba bizahaba ariko udupfukamunwa tuzagumaho kuminwa niyo mabwiriza twahawe kandi kumva twakubahiriza
ayo mabwiriza nkurikije ubwo bwitegura umaze kuvuga harimo ibintu umuntu yavuga ko birimo guhindura imiterere y'insengero muri iki gihe ku buryo umuntu yavuga bushobora no kuzahoraho nk'ibyo bintu byo kugira za app kwiyandikisha abantu baje gusenga ntimubona ko na nyuma ya COVID hashobora kuzaba impinduka zihoraho mu nsengero mu buryo bujyanye n'ibyabaga muri COVID
hari byinshi tuzasanga ari best practices twanakomeza urumva nk'ibyo byo kumenya bari buze gusenga ntacyo byari bidutwaye kubimenya mbere umuntu akanategura coding re ibindi bintu ni ibintu byo dutekereza ko bigiye gukomeza kuva muri covid tutafataga seriyasi no gutanga ubutumwa mu buryo online uburyo bukoresheje ikoranabuhanga ubatware ni uko tugira amikoro tugiye gukaza ingamba zo kurushaho kubinoza kuba ubutumwa bwakomeza gutangwa niyo mwabutanga ku cyumweru mwahuye ariko nubwo bwo gukomeza gukoresha tekinoloji bugakomeza ntibuhagarare ko hari nabo bugeraho batanaje n'uwabitije akabubona n'undi akabutangiza ufitiye kumva ari inzira nziza abantu bashobora gukomeza no doubt about that bizakomeza kabisa hari ibintu byinshi bizakomeza twatangiye muri covid ariko tubona ari byiza byazanakomeza nyuma y'icyo kigenda ibibangamye nk'udupfukamunwa ko nyiramahirwe kakarangira vuba vuba rwose byaba ari byiza kuko hari umudendezo gatwara guhoberana bitwaye umudendezo ibyo ntabwo tuzabibitinga covid yaranye ariko hari ibyiza mu by'ukuri ubona nk'ibyo bya registration gukoresha ikoranabuhanga bishobora kuzagumana covid itakihari
mutekereza ko bishoboka ko abayoboke banyu bari mu bice byo mu byaro hirya no hino mu gihugu bashobora kuzagira inyota yo kubakurikirana hakoreshejwe iryo koranabuhanga bikaba byavamo gutera imbere mu ikoranabuhanga ryo mu cyaro
cyane rwose bisanzwe biri muri gahunda z'igihugu kusakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose n'ibindi infrastructure backbone imaze gukorwa ahubwo wenda ibikintu bigoye ni service providers bagenzi izo service ariko habaye uburyo bwa subsidize igihugu kikagenda kitagira amafaranga kibisoramo cyangwa aba bacuruzi izo services bakaba babona bakungukira muri broadening the test yenda bakabigeza ku baturage bihendutse rwose byaba ikintu cyiza cyane ubu ngubu mu Rwanda ngira ngo nta muntu utakigira telefone uri hejuru y'imyaka 16 yenda kujya barangira ku rwego rwa smartphone ariko ikoranabuhanga rimaze kugera ahantu henshi rigiye rikoreshwa mu guhanahana amafaranga urumva rero ni improvement y'ubwoko bwa gadget iri mu ntoki zabo na internet availability iuze ariko n'ubundi ikoranabuhanga ryari rimaze kugera kwa abaturage benshi cyane no doubt n'ubu kuri za WhatsApp messages barazoherezanya kuko bando ya WhatsApp iracyahendutse igera henshi n'ubwo abafite smartphone batari benshi ariko uko bikomeza urabona ariyo njyana niba n'ibindi byabageraho n'ubutumwa bwiza buzabageraho muri ubwo buryo.
Abarebwa n'ayo mabwiriza rero abarimo kwitegura abashaka gusubira mu nsengero mu minsi ya vuba hamaze kubahirizwa ayo mabwiriza umubare wabo mu Rwanda ungana iki?
Biragoye kumenya umubare specifically ariko by denominations benshi cyane ni 90 inarenga ku ijana azabarazamuwe kugeza ubu kugira ngo abantu bamwe bidekeraye ko batarije gufungura nka Jehovah's Witness nibo numva nziba tekaraye ko bo batari batiteguye igihe cyorezo gihari kuba bafungura imiryango y'abayoboke babo n'insengero z'abayoboke babo ariko kiliziya gatulika abayisilamu abangilikani amatorero yikubiye muri konte y'abaprotestanti mu Rwanda ubwo ni ukuvuga ababatisita abapresibiteriyeni abadivantisite adeperi abametodiste libre amatorero menshi cyane salvation ame yose kuko nabonye mapping nagize uruhare mu bayiteguye bose biteguye gusubira mu buzima bwo gusenya ejo hari abarimo kumpamagara ababahayi rwose nge navuga ntashidikanya yuko kugeza kuri 95 95% ku ijana rwose biteguye kuba basasira mu nsengero kongera kujya kwa Imana.
Ubundi umubare w'abakristo mu Rwanda ungana gute bwana Pastor Sengoga?
Ngira ngo nshingiye kuri statistics za ibiro by'igihugu by'ibarurishamibare ngira ngo abantu basenga muri izo nsengero zose abakristo particularly ngira ngo bari muri barakabakaba 92 aho mperutse ubwo hakazamo andi madini agafatira imibare hari n'abadasenga ariko abakirisitu patikirari bwo ni ukuvuga denominations zizemera kristo nka kiliziya abangilikani abaporoto bandi bose abarokore kugira ngo aho mperutse turakabakaba 92 ku ijana.
Ariko nta mubare nyirizina uzwi wenda ngo tuvuge ngo ni miliyoni imwe cyangwa ibihumbi magana angahe?
Oya, byansaba kubanza kubireba nta precision nabivugamo.
Reka dusubire rero ku ifungurwa ry'insengero ariko noneho tuse nk'abavuga nk'aho iki kiza cya COVID-19 kivuye mu nzira kigiye kandi nibyo twifuza, wowe nk'umupasiteri nk'umushumba kigusigiye irihe somo?
Kigiye amasomo menshi cyane. First of all, rimwe riri spiritual, kumva yuko nk'uko dutunguwe n'iki cyorezo niko no kugaruka k'umwami wacu kuzaza binyongereye imbaraga zo kukiriza ubutumwa, kumva ko nta muntu ukwiye gutungurwa n'ibyaba cyane cyane ibifite internal significance, kumva ko ukuyu korona yadutse ikaza idutunguye itunguye isi yose niko no kugaruka k'umwami wa Kristo kuzaza na biramba rero icyaka byo gukomeza kubwiriza bwiza cyangwa abantu bihane bakizwe icyarana n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho iteka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko mu gihe cyaha nanone hari byinshi byadutungura. Ikintu kimwe cyandemereye cyane ni ukumva narengo cyangwa nahagarika nafatitse na kontra z'abapasitori kubera ko nafite ibyo mahema n'itorero. Ubwo rero ndimo gutekereza uburyo habaho uburyo bwo kugira uburyo bwo kwizigamira butuma abashumba bagira mu gihe bakiri muri uyu murimo w'Imana bagira ahandi bakuru ibibabeshaho, yaba ari uguhinga bakagira agatambu bakahinga bakaba bakurisha imyaka bakagira akandi gapande kabazigama kadakomoka ku mutaro uva mu maturo. Nabibonyemo ikintu kitomo nize ndetse nkanatekereza ko n'abantu urwego rwa mbrera hakaba uburyo bwo kusezinga no kuzigama kwafasha abashumba haramutse habaye n'ibiza by'ubundi bwoko, kuko birababaza kubona umusumba yasonza akabura ibyo agaburira abana kubera yuko guterana zitashoboye kubaho. Icyo ni ikindi nize mu buryo busanzwe buri ikonomiko imibereho n'igihe muri iyi Covid. Ikindi ni gushakisha inzira z'ivugabutumwa hadakoreshejwe fizikopi imiyoboro kureveraging ikoranabuhanga, umuntu agashyiraho uburyo bw'uko abantu bakomeza kumva ubutumwa bwiza bubahumuriza n'ibyiringiro n'iyo yaba adashoboye kubageraho mu buryo buri fiziko. Ibyo bintu bitatwenda bivuze ni byinshi, ariko ibyo ni bitatu by'ingenzi numva nk'amasomo nsigaraga inyuma y'icyorezo cya Covid. Dushobora no kuzavanamwo porogaramu going forward nyuma y'uko icyorezo kirangiye.
Aho ni ku giti cyawe, ariko ntekereza ko no ku rwego rw'amatorero cyangwa se insengero ubwazo n'ubundi mwari musanzwe munafatanya, niyo mpamvu mugira amahuriro nk'ayo ngayo cyangwa se ibintu mufatanyiriza hamwe, ariko gufatanya kurwanya ikiza cya COVID-19 bigomba kuba byarongeye gusa n'ibishimangira gufatanya kw'amatorero kuruta kuba habaho amatorero atavuga rumwe n'andi nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yashize.
Iyo abantu bahuje umwanzi bahuje imbaraga. Iyo abantu bahuje umwanzi batangiye umwanzi bahuje imbaraga rwose, bivuze ni ukuri twegeranye birenze ikindi gihe, cyane cyane ko hari na kozi ituma twegerana differences zacu ziri doctrino tuzifata iruhande kubera ko tutari dufite common enemy. Twarejeje cyane, I hope we can continue gushakisha ibindi bitwegeranya kurusha ibidutanya nyuma y'icyorezo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa. Amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 kabiri ubusa rimwe ubusa 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-5-5-93-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Niba hari ubutumwa mufitiye abayoboke banyu, abo bose bitegura kubagana mu gihe insengero zizaba zifunguye imiryango, ubutumwa mubabwira, ubutumwa mubagezaho uyu munsi ni ubuhe?
Ubutumwa mbafitiye no kubabwira ngo amahirwe tubonye tuyakoreshe neza, twe gukorera ijisho, twirinde nk'abazi icyo twirinda, ariko kuruta ibindi twirinda icyadusubiza muri lockdown again. Abantu bakomeze kwitwararika, bihanganire new normal, cyangwa bamenyere uburyo butari busanzwe ari ubwo twari tumenyereye. Twihangana kuko mu kuturwanya tuzagitsinda, kandi tugitsinda tuzongera tugire umudendezo wacu, ubusa buruta buri buri, aho kugira ngo tugume tudaterana, reka duterane twirinda kugira ngo dukore kutwirinda icyorezo kitubujije umudendezo wo kuramya Imana. Abitegura kuza gusenga, icya mbere bazirikane kubimenyesha ubuyobozi bw'amatorero yabo ko bari buze, kugira ngo birinde uruvunganzoka kandi rutemewe rushobora gutera uko guhana ahantu ubwandu haramutse hari ubufiti. Kuza bambaye udupfukamunwa, kubahiriza gukaraba no kwirinda n'ubwo bakumburanye, kuza ubwuzi uko bwabatera guhoberana, kandi tukiri muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo. Baze ibitigiye tuzakomeza kubibabwira, igihe cyose baje tuzakomeza kubakangurira bihanganire inconvenience zibitera cyangwa kubangamirwa kuzaba kuko hari, nibwo buryo bwo kwirinda tuzagira ngo umudendezo wabo ubutereteje.
Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda, uyobora kandi ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda, ukaba n'umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ariko muri iki kiganiro twavuganaga nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Wakoze cyane kwitabira iki kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey, nakoze kuduha amahirwe n'uwo mwanya ukuvuga
nami kizi nshuti. Muduteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi nahangaha gihagarariye. Ndashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Reka nshimire na Fatou Alimas Kalala wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro. Yemwumvaga ndi Geoffrey Mutagoma, twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mami. soda cyangwa depite neri nangaba minisitiri cyangwa presida nemuhingire umbaga imuhorere umbaga imuyufirire umbaga imushanurire umbaga imubikire umbaga acitime bwini
America.
Yeah. Oh, yeah, boss. A girl a running a revive, baby. A young black African boy, boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
C-O-N.
Julie, come here, see my new car, yeah. Until no lead dance, yeah. We're gonna go now, yeah, the work will come here. I tell her, turn the beat on, put on, yeah. To make that busy body, boy, you got chance. And by last, you and you from a rest. I bet that's a good luck within a bottle with a fuss. But let care about go back. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, but you're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, but you're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. See the bubble, I see the monster, but everybody probably the world. Yeah, see Colati, the Sicolati, the baby, when Bella Sicolu, yeah. Was Luke Sensi, was Luke Sensi, was single, go on the river car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, so the war. When you were being packaging, yeah. Pull a warm before it. Oh, but you more big finger. Oh, mommy, I'm holding God, you get that, baby. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it so.